Pretty girl, you're taking your time. Why you do me like this? Gal Quinzuena from HBR, and you're in the mix with DJ Dave.
Everywhere you go, baby girl, you be my humble. baby girl, you find yourself, oh. Girl, you make my head red, oh. Anytime you know they close to me, yeah, yeah, yeah. Baby girl, now you I want, oh. Baby, she not me you want, oh. Make with they 1 plus 1 or 2, yeah, yeah, yeah. 1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter.
Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui. Báilame como si fuera el último. Báilame como si fuera. Báilame como si fuera el último. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui.
Damn for me, homeboy, boy, boy, boy.
Sijui ni shaku ama ni kuku, wananitingi tingi kama bantu.
Gentlemen, what's up? What's good? What's happening? I go by the OG, the King, King Calligraph Jones, Papa Jones, Stay Daddy, Big Father, Boop Da Out with the Thes. And right about now, you rocking with the best. I'm talking about VJ Dave. VJ Dave and the ones and twos, bro. You already know what it is, man. I think how you told, nigga. Yeah! Peace out. Take it away, bro.
Napokea baraka toka Most High. That big mansion ain't go close by. And I'm private jet, man, I don't lie. Yote bila white collar, I'm a bow tie. Usa manga godu saidia walo jipe amutisha. So call me David, vele mkono narudisha. Nasema sante nasipupa mse. So if ya nini natakupa, that's if you can pray. Hey. Na atakani na wabore. Nikishinda na wataji ya kayole. Bora ujue sina gore. Bado tuna shine, ama vipi pose. Kushine tuna shine, ama vipi oji. Kwa mwenyezi jugo fiti oji. Wenye roho mbaya, tunawaheka fita. Tuwakanyagi fiti.
Chiki, 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 chiki. Yo ni scratch ya jua kale. Chiki, 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 chiki. Yo ni scratch ya VJ Dave. Fosio. Ni ajua jua kale.
me, I'm all a player. I'm all the way.
Like my Facebook page, VJ Dave. Follow on Instagram at VJ Dave 254.
Follow VJ Dave on Instagram and Twitter at VJ Dave 254.
I feel you, baby. You feel me, pole, pole, pole. Everything about you, baby. I'm loving it. Show this, show this, show this. Hey, mambo vipi ni night boy. Una skiza mix ya VJ Dave. Pole,
boss. See, baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Miki kumis na kamu through. Baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na 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 na. Hold on, baby. Kuku hata kidogo ndani every day. Baby, wacha mchezo, ebu come my way. You make a grown man sad for sure. Kau jajua mami now, you know. Ukiona mi wanishika mo. Ndani ndani mpaka kwa roho. Oh, baby, come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly, yeah. See, baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. Come through, yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na 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 na.
DJ Day, the DJ who's got that party turned to a crime scene. Because the ladies have been fighting over it.
La 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 la. Shombe shombe, mtoto laini laini. Ana waka waka. Wanga wape vidonge, nimebaini baini, wanatapa tapa. Mina mepaka kiyama, tuombe uzima. Waroge kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina. Wafike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea. Kintazama yako macho nalegea ikigusana yangu na yako yangu na yako katoto hodari
hodari wa mapenzi
katoto hodari
hodari wa mapenzi
katoto hodari katoto hodari katoto hodari
hodari wa mapenzi
Jamani hodari
hodari wa mapenzi
kwa michezo ya chumbani hodari
hodari wa mapenzi
kwa kitandani hodari
hodari wa mapenzi
katoto nyakanga kamemzika katoto nyakanga kamemzidi somo na kukwi Shanga pomo kirumi Katoto nyakanga kame mzidi somo na kukwi Chumba nikiranga kina shanga pomo kirumi Nisakata makirikiri Kuni washaka piripiri Funi haswa amikithiri Unipani lewe Kwasa kwasa ndani bingiri Za kukata saga kachiri Nani haswa unafikiri Kama sio wewe Nichezeshe kidaru sosi kwa manane
Fanga
Nikane kipanda uso tufunikane
Kanga
Nipitishe bodala uko tukakutane
Kanga
Siepini wa uputo asili changane watapasuka Nalegea Ukintazama yako macho Yako macho Nalegea Igusana yangu na yako Yangu na yako Katoto hodari
Hodari wa mapenzi
Yama hodari
Hodari wa mapenzi
Hey yo, hey yo, what's good, what's happening? It's the OG Papa Jones, Calligraph Jones, ladies and gentlemen. And right about now, you already know who it is. I got my nigga, VJ Dave. Calligraph Jones. Respect the OGs.
Break it down for me, homeboy. kutunuku mia mia. Wakitomi ni gandei, kwa moto baridi zigandei. Kama ruba ni gandei, tuwe wote. Akambe vikambe, sumari kwa nyundo ni dongei. Oh Monday to Sunday, yeah, I love you.
Bedi kwa kochi kitanda naitumia. Iyo kote kiona kwa juu chini meza mia. Iyo kote
sungura nipe karote marage sijazoea.
Iyo kote
na kunja kote na pandisha mori na chichimea.
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge, tutoke mtoko. Ah, boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, mi kwako mtoto yeye. Rafuzi ya pemba rangi ya nipare. Nyule gihindi chambi chambi na cheza rafu kona bambi. Boko, boko.
Hey, mefanta toba penate. Mpiro shawe kwa gate. Mekaji magol kwa tinga za kupiga shote ni kudaki.
Ulichomi ni kande, kwa moto baridi zigande. Kama roba ngugande, tuwe wote.
Adema on all of a sudden, my body they do me. I love you. Seriously intimidating, my body calibrating. I need you. Even when you're wrong or right, I cannot be satisfied. I just wanna hold you tight and feel alright. Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you knock me out. You freak me out, then you knock me out. Whenever, however, anyhow way you knock me, keep me, we gon' stay together forever. Our love is way too free. Anytime, whenever, however, anyhow way you knock me, keep me, we gon' stay together forever. Stay together, fight together.
Don't let me realize it. God bless you specially for me, but you baby, yeah. You be so real, yeah, not even maybe. Oh yeah, you are the captain of the ship. Baby, when you ask about me, I love to be. All the promises, yes, me a keep. The ring in your finger, my love is not cheap. Oh yeah, yeah, you give me joy every day. Yeah, you make me happy every day. The other wrong, you told me, don't make promise to the right. Girl, I hate it when we quarrel and we fight. Remember the cuddling at night. Forever in my arms, me a hug it so nice. Oh,
majangiri wapo juma situbumbiri makirikiri mwendo peku peku nosu za takanda mbiri nina bonge la ndonga.
VJ Day, the real street king, your girlfriend's very best.
Mbili, ganja kama tuko kwa male tumesha sisi. Sabu sana kuona mbili ni majangiri. Wapo juma situpo mbili makirikiri. Mwendo peku peku no shuza takanda mbili. Nina bonge la ndonga. Chumbo kile tetarau.
Chumbo chumbo chumbo
chumbo. Natiririka na vitonga. Situmi ngungu angarau. Nati hapa. Yeah, 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 yeah.
Jaden,
umebeba kachumbali kwa mio. Mambo mengine weka kando, jiachie kidogo. Katika nyonga tena kwa mikoko. Ayani tutoke kwa bafu, inama nkukule mbongo nyuma nyuma nyuma. Anibebe mafuta nkupakazi mwili mzima mzima mzima. Anisha funga kameleko, hajiachie ni kubele. Yenu vae kanga moko, mikononi kwangu tilegezi. Acha kudilei, acha kudilei. Mana mizuka isha panda e. Mbona, panda kwenye pe, panda kwenye bedie. Wana ni kagamesi, mkali kwenye kandana e. Mbona, katakona huku na kule. Dalidona supu ya jege.
We ain't stopping till we see heaven on earth. Put some respect when you mention my name. VJ Day.
Piero McKenna, and you're hanging out with DJ Dave.
Ananiambia bado hata sisikia vibaya hata sisikia vibaya akanisho rudi studio ukota kado before you call Jones to be in your video hata sisikia vibaya come show you just give me 1 year I'll be rocking shows from the front to the rear you gonna wish you gave me that chance utalia
taniomba lift in my private lear
enyewe nko nimesikia vibaya Kuizi mindi unanyima na collab Nimepanda be, nimepanda kwa Wacha wasikie vibaya Wacha wasikie vibaya
Sasa mini don number one boss lady wasikie vibaya Nimekuwa chini niki hustle elite na sina ubaya Shaka mabebe sili Na washikisha na machefe baridi Kusidi ntazidi wasidi kusikia vibaya
Oh, wacha wasikie vibaya Wacheke na wewe wakutakie vibaya
The man with all the skills.
Que me nefel Oh Go me ka una nefel Way that you look at me nefel Me say Fashion killer Oh you be fine I'm a fashion killer Oh woo Britain dreamer One them know me love a battle killer Que me ne fel Go mi ane ka una ne fel Way that you look at me ne fel Me say Nation killer Oh you be fine I'm a fashion killer Oh who Freak and zimmer What them know me love a battle killer Tu kolege soa kolege dogo Why so me namba tu kwa kisogo Wani pa mahanja mnasio ndogo Oh na 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 Tukolege soa, kolege dogo Why so me namba, wakisogo Wani pa mahanja mnasio ndogo Oh na 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 What I so my number 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 They say you so too much, too smart Go find job here with me Baby you so romantic Nasito kocha kama feeling and me Anjia na chata na se Nechana na anda kuno Angwe unidiche mimi Ambire na banda so
Chicken
Hiyo ni scratch ya jua kale. Hiyo ni scratch ya VJ Dave usio. Ni ajua tu jua kale. Unasikiza mazema mix za VJ Dave usio. Hapa ni magengi. Tafadhali usilenge usio.
You are the queen in my kingdom. Gong gong shaingi and ndani ya roho. Hey baby, usinipe kisogo. Hey baby, usinipe kisogo. You are the queen in my kingdom. Hey baby, usinipe kisogo. You are the queen in my kingdom. Gong gong shaingi and ndani ya roho. Hey. Hey, ina moral wacha nikumbie. Ngoma kachami kuandikie. Rhyme kwa ngoma nikupangie. Kamelodi kajamu ni kusukumie. Chiki bega kwa bega tunaendana. Wenye roho chafu wataitana. Mimi na we tutapendana baby. Hey, yeah, me now. Please don't kill my vibe. I wanna feel alright. Mpenzi nipe full voltage. Hey, baby you are rocking with a lover man. Everything that you do, put it on a lover man.
Nataka kwenye pachu 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 pachu. Ah, kitandani mwendo wa kwachu 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 kwachu. Nichanganye waone, niwe fiatu 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 fiatu. Ili penzi walikome, washakunaku shakunaku. Baby sankororo kerewa naija soko soko. Yo yo yo, this is Mr. Love by Lava Lava all the way from WCB. Wasafi, yani ule msafi. Peremende kipenzi cha ulimwende ananiita je kama ataki. Basi aende bwana, una watch mix na VJ Dave. Talk of some okay. Ciao.
VJ
Day.
Swali susa na kula. Fanya waina makisha rotate. Tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema. Meshinda beti.
Shinda beti.
Tuwa onyeshe sinema wakina feti.
Asado nijo.
I like it.
Wena tancho godo.
I like it.
Kajinkolo jikologo.
I like it.
Kono la soto jo.
I like it.
Baby jo jo jo.
I like it.
Kajinkolo jikologo.
I like it.
Kikupa jo godo.
I like it.
Kono la soto jo.
I like it.
Oh yeah, she bebe bebe.
Nataka kwenye pachu 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 pachu. Kitandani mwendo kwachu 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 kwachu. Nichanganye waone niwe fiatu 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 fiatu. Ili pensi walikome washakuna ku shakuna ku. Baby sokororo kerewa taija soko soko ndomoro walewa aja roko roko. Mi kwako shoti atakila leo vimba
zimba.
Ukuchekeche kama kwa kila mkude simba.
Asajo nejo
I like it.
Unatancho godo
I like it.
Ajinkolo jikolo
I like it.
Kono la soto jo
I like it.
Baby jo jo jo
I like it.
Ajinkolo jikolo
I like it.
Kikupa jo godo
I like it.
Uno la soto jo
I like it.
Oh yeah, jive bebe
asaji bebe.
Like that, funja chaga zigo la kabati. Kwichi kwichu siku tukifight. Mashangwa yangu bati nime hapa ni kupende. Malki ya mlimwende. Na kama kuzikwa, tuzikwe wote. Kama nyumba kaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka ni kufuge kifaranga wone ukingara wale maoya Kama nyumba chaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Kufuge kifaranga wone ukingara wale maoya Saga that I like that Saga that I like that Saga that I like that
Saga that I got the money for the power. They want me in my love every day. I know I got the keys to the city. Oh yeah, sorry, I want to joke it. I got the money and the power. Oh yeah, want me in my love every day.
Katika, 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 katika
katika katika katika
yale katoto kami kako nimingi kamekazika nimingi nyuma mbwi kako mbwi mbwi kana misifa shangingi likavizia kitambo leo kamena sachambo kapakia na mkando kajegeje karambo kana michezo ngoma nisindi mbali zombe nami nampatia za point muogo aja ngombe yani kana niko shaga ro o o o pagana simama de 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 kakitingisha wo 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 ona ona tembea yani siwezi kutembea cheche vena chechemea yani hati nalikea
katika 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 katika
Shame we call them chinku.
True.
Wale wase wa kung fu. The pastor's name Ayengwa.
Ayengwa.
Lead your brother to Donien.
Donien.
Next to neighbor to Boloyen.
Boloyen.
So come and evita ni makwenhe.
Power.
But them say we don't take kung fu techniques without Jesus. Kung she say wa. Ngoja. Watch and translate. Without Jesus, they're dead man walking.
Awa. Awa.
Wana. Wata. Pesa. Uyu. Uyu.
I'm in a coffin, book or tell I make love get rich, but I'm stuck in. All them none of them are no shy. Girl come major back way, you know say me high man. I get blessed, me friend them them talk way. So every cutie girl in a the place, so I make a noise. Oh,
no pain in my you got the energy. I'm a little wish like Hennessy. Come and give a song with a melody, well, baby, you. Nataga, nataga, nakutaka wele. Ataka mali mwata, abasi koro, yantakuno mwene.
Joanna, your busy body, busy tonight. Joanna, your busy body, busy tonight. Joanna, making all the dummy tonight. Joanna, your busy body, giving me life. Joanna, your busy body, busy tonight. Making all the dummy tonight. Joanna, your busy body gives me life. Joanna, your busy body busy tonight. Joanna, make you know they don't me tonight. Joanna, your busy body giving me life, oh. Hey, life, hey. Why you do me like that? Joanna, Joanna. How you do me like that? Joanna, Joanna. How you gonna do me like Joanna, Joanna. Hey, Joanna. Hey, Joanna. Joanna. Ay, ay, ay. How you gonna play me like Drogba, ho? Drogba, ho? How you gonna do me like Drogba, ho? Drogba, ho? Oh, 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 DJ Drogba, ho? Drogba, ho? Hey, DJ Drogba, ho? Drogba, ho? Joanna, you're busy, but be busy tonight. Joanna, make it on the door me tonight. Joanna, your busy body giving me life, oh. Hey, life, hey. How you do me like Joanna? Joanna. How you do me like Joanna? Joanna. How you gonna do me like Joanna? Joanna. Hey, Joanna. Hey, Joanna. 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 Why you do me just like that? I go give you all my loving. Love me too, I love you back. Joanna. You be the man them sugar. Man them sugar. Oh, yeah. Hey. Give me your goodie bag, I want your goodie bag, baby. Give me your goodie bag, I want your goodie bag, baby. Big package, hey. Fuck what man is, hey. You make me turn savage, hey. Body cause damage. Joanna, Joanna. How you do me like hey, Joanna? Joanna. How you gonna do me like Joanna? Joanna. Hey, Joanna. Hey, Joanna. Joanna. Ay, ay, ay. Hey. How you gonna play me like Drogba, ho? Drogba, ho? How you gonna do me like Drogba, ho? Drogba, ho? Oh, 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 DJ Drogba, ho? Drogba, ho? Hey.